mimi niseme chalicho mojoni kuansha flashback niwambie jote I was a boy so many things but now said trash is the best I was in the dark but now in the light my heart is purified now I'm clean it was so pain but just gay all of my debt yeah I'll pay I'll never turn back for the crush of my shelter never let you down you are so great talanta ni akili kila mtu ana yake kanywele kichwani kila mtu ana zake nashukuru Mola kwa kipaji alichonipa wengi watamani wawe kama mimi niache niseme niseme yaliyo moyoni mwangu niache niseme niseme ni mengi yamenichosha niache niseme niseme yaliyo moyoni mwangu niache niseme niseme kukumzika na wale walio wema
niache niseme niseme yaliyo moyoni mwangu niache niseme niseme ni mengi yamenichosha niache niseme niseme yaliyo moyoni mwangu niache niseme niseme ni mengi yamenichosha.